le magazine parlant de l'environnement.
En jaran nokku no dirtede jalokoro bugu le galle goto jambirtebe jabate nokku mabbe an he pep ndiyam madame jabate kadja jawara holiti wiide kammuji gondude tobude bamako do kanya badale mudun lati sababu mudun o wile majjondu dum wonde wadu tidalaji kewdi fewde mabbe ko na yiri bangal nyawuji
a nefa ina jigoni
an sha Allah kam o tobi sanni jianda ana hewi kabaru oka ana tampini ne sanni chuudi ame diyan nati mudum fauti idum holbini wakati fu so diyan dan nati ame ko min jogi fu bona so antan goto wonne suduma so kam o tobi anda fu no ngada o do kabaru ko na wawi beedude o le chuudi ame sabi idi lefi arkeleji di kanye pomatiji ka wala fu ko nafata hande
yimbe lebe an kani wattande ko muude hakkilaji sanne sabde nyawuji an way hebe li hen ko nayri bangal nyaw buballa non kanko docteur yakuba bagayogo dogotoro le sud dogotoro noddeto koro nyamana o hollitiri wiide
le population do
jamande an haani muude nokkule mu en e kada jameji di boyde daraade ne bolidi nanel deede mabbe dun ne wajibi kina ha mu fu weedo dira juude so be jibbe dum heba lawol lamu leji di wawa hinnaade labinde damal ha mu fu wana haani ittude lawol ndiyan li deede de yalla so ndiyan dan wari fu ana heba yaade no yaawil sabi tunni kan ko ndiyan meedi darto fa nyolako woni sababu beedugol
booddi
yiwole mawde mata le ngallure bamako nde dun latik sababu du so nokkule kewde boni fedde no dete protection civile dan wonde wadde imadraaji le ciudu forbaaji de be gonde gurtan jamarnde hakkilaaji lobbi be pammina do en dati di kani nangude so bami fa mati kasaraji kamon gandi dun yen kedde mo kanko letna colonel adama jattigi jara kanko laami protection civile do bamako do ko mo sifido hen
voir si be yewa so tawi ciudi daronte di anale saria e martina jamande kumpa teddina saryaji mido jangina yimbe fu gollobe do hono be gatta arande fa be balla neddo mo tiddala hewti hono be gatta do so be nyifa yite so fu ciudi gollirdin yimbe be le protection civile do ka ana landi
gouverneur do bamako do holliti dido dati an jidi di nangue le nokkule godde kasen dum won ciudi ngalafe e jeyal lamudi kedde mo kanko no dirtede bay konate gouverneur bamako do ko mo sifido hen
en cette période hivernale
le odo wakati tobo mide mili odo golle ka wargol mudum ana moddi san golle o ana han yaade fayoto ciudi di yimbe wonde mudum wajibi kina jamande martine kumpa yella abe anda e pamana do tiddalaji bawdi hewtaade de tabereji di ka fu ana bama mer en gombe le district bamako do ka fu fihi dabereji fewde odo tiddalla
micciteden wir ko lati sababu kasaraji dido kammuji le galluje de be kollitude no galleji de gonde mahirede goriyaji dido aitataake non yoga e protection civile en kanye lamu ko be kollitiri wiide lamu ko be kollitiri jamarde wattana ko muude hakkilaji sanne yawdu ko metti o halta wakkati furku yata kammuji mawde an gada le leedi ndi do kaditen bete handen do yotreme de yowinde do hawaluji de Umar Waygal faccintini on ye ji jeddira warore
Le magazine parlant de l'environnement.